Bag for Music. More amazing jams on ZambianJams.com.
Simple, di hotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo. Akapita bamaliza pindo. Akayamba kubichanga. Changa, 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 changa kubichanganya. Changa, 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 changa kubichanganya. Changa kubichanganya. Gimme pampala, baby wangala, bali ponce pene twangala, efo twangala, baby girl you are, baby girl you are, good to go, good to go, good to go, good to go, baby ukafika ni mabera zungulu. Zungulu, zungulu, baza yeso fika, baza pesa mungulu. Mr. Love, love me sana. Ama oneka so simple, ni hotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo, akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kubichanganya. Changa kubichanganya. Changa kubichanganya.
Changa, 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 changa.
Ushamaliza pesa zangu za akiba. Mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba. Usiruke ruke kama umechomwa miba. Hey! Unanivuruga ukinama. Zinapukutika nyama nyama. Ndimi kwa ndimi zikiumana. Ninasisimka na simama. Unavonichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe. Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe. Mimi kwako mweu sijiwezi napatwa kiwewe.
Ama oneka so simple, simple. Hotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo. Akapita bamaliza pindo. Akayamba kubichanga. Changa, 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 changa kubichanganya. Changa, 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 changa kubichanganya.
Changa kubichanga nya. Changa, 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 changa kubichanga nya.
Ala bebe uchanganya. Unatasala tingo suntana. Wezi mandula palama. Kalizo ababe na siva makwana. Upayambu pukunya. Umadamfunuka munga buwariri. Paja ukatutuma. Umanigani zisavambiri.
Ama oneka so simple. Di hotelela no pimpo. Wakatolo maba pipo. Akapita bamaliza pindo. Akayamba kuvichanga. Changa, 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 changa kuvichanganya. Changa, 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 changa kuvichanganya.
Exclusive from ZambianJams.com.